Some to me such a good defense at today. The two fanagana basigate. Oh, who are put a kamonako to gabane? Yagala twada wo. Biba baby tonga tona sara wo. Biluma same time binomila wo. Baku take a coat, we baku jako. Mbobu babu be milemba wa feo jimalako utu babaku kubira kakuya geba kuja kompasi kutu singe kofu na komandia tujako. Bobato tuchilo kibi bada gubila hii.
Walipa.
Tulimu system tu gabane.
Walipa.
Alina wote kaku tu gabane.
Walipa.
Ya deka tono yako nevando.
Walipa, 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 walipa.
Tulimu system tu gabane.
Walipa.
Alina wote kaku tu gabane.
Walipa.
Kakabeka tono yako nevando.
Very soon, Ojakuma, yes, and your telephone, Kaloni. Take a one to Gavan and the Webaroni. Who could be before they come and talk to Sohani? The Sikatila Jilana together, Onaya Nonaria, Yemelegenda, Tusokanakula, Olona to a prenda.
This is the Ryan Yachikosan, a cousin and call out research. That was done up when you are that. Who take the kids and who go search. Kakaya funa ya perfect to match.
Kitufu kayano for you.
Ite kote kutula chite chireke chi. Lunch for you, supper for me. Mzena yenche nyimirizama. I'm proud in sabievu tanzi janga kumeni uche.
Walipa.
Tulimu system to gabane.
Walipa.
Alina wateka kutu gabane.
Walipa.
Ya deka tono yako nevando.
Walipa, 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 walipa.
Tulimu system to gabane.
Walipa.
Alina wateka Katono yako de bando.
Walipa, 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 walipa.
Afridel Management.